songamelekile ngako okuThixo akwenzileyo kwaye sibalela kuko. Sinethemba elifumanekileyo kakuhle njengoba umzana uRuth sephawulile wathi silindele iNkosi uba yenze okukhulu phakathi kwendlala. Nindixolele ngokubiza igama elinje enkonzweni, kodwa ukuba kubhalwe eBhayibhileni yintoni esingayitshintsha? Ukuba indlala ibingaphezulu buthi bulongwe buxabisa imali enkulu, ubulongwe buxabisa imali enkulu ngoku ungasele ucingi ukuba bekusenzeka ntoni. Kodwa uThixo uthe ngenyaniso wajika umsinga umyalelo. Ngoku uyabona, emva koko ukutya okuhle kwaxabisa ngaphantsi kunoxa ubulongwe bebuxabisa. NguThixo ophilileyo lowo, kwaye soloko sizelukholweni ngokunjalo singamsoli uThixo nabakhonzi bakhe, kodwa sibethe izivuba zethu sithi, Nkosi sonile, sithi abaphosileyo, sithi abasileleyo elukholweni singenaThixo. Ndifunda kuchapter 6 malunga nezembe nentsimbi eyathi yadada. Nonke niyazi, ndiyaqonda uba nifundile kumnqophisi omdala, bekukhona oonyana babaprofethi noElisha, igumbi eli lokufundisa khona lalincinci. Kwakumele bavulelwe indawo ibingesekho yokubafundisela, ngoku baye kumfula uYordani ukuze bawugawule imithi ngokubhaliweyo apha kokumkani besibini chapter 6 uverse 3. Wathi omnye, makukholeke kuwe ukuhamba nabakhonzi bakho. Wathi, ndiya kuhamba. Wahamba nabo. Bathi bakufika eYordani bagawula imithi. Kwathi omnye esiwa umqadi, intsimbi yayela emanzini. Wakhala wathi, yho, Nkosi yam, ibibolekiwe. Wathi umfo kwaThixo, iwephi na? Wambonisa loo ndawo. Wanqumla uluthi waluphosa khona, yadada intsimbi. Ngabe yakholwa oku? Intsimbi idade echibini emanzini, iBhayibhile itsho. Oonyana babaprofethi bakusebenzisa kakuhle oku. Ngubani owaziyo uba kuyenzeka? Uthi usaphethe izembe esandleni sakho kuve kuwo intsimbi kushiyeka isiphatho. Yawela emanzini intsimbi, sabe isiphatho sisesandleni. Umkhonzi kaThixo wakhawuleza wasebenza. Baprofeti bakaThixo basebenza ngokukhawuleza elizweni likaThixo, noba nguElisha noba ngubani, bonke abenza into baboniswa iNkosi ngokomyalelo ukuba bazokwenza ntoni ukuze bazi ukuba kumele kubenze ntoni. Uyabona, intsimbi yadada. UThixo unjalo, angenza umangaliso. Ukuze sikholwe sithembe kuko oku besikufundile ngendlala. So siya ngubani wazi uba zingaphi izibhalo apho kuchaphazelwa khulu ngendlala? uThixo uthe wawujika nyhani umsinga ngomyalelo oko bengekho pha ngaphambili ngoku kukhona kukhona ngokukhulu. Elizwe apha kuKumkani wesibini chapter 7 khona izinto eziliqela apha kuKumkani wesibini chapter 7 uverse
9
yathi enye kwenye asilungisi le mini yimini yeendaba ezilungileyo sithe cwaka nje ukuba silinde kwada kwasa siyakuzeka ityala. Hambani ke ngoku siye sixele endlwini yokumkani. Konamaxesha apho umyalelo kumele waziswe kungalityaziswa kodwa xa lulutsha umtsha umyalezo kumele uba uziswe njengoba sifunda kuchapter 8 oku kukhulu kakhulu kuthi akekho kuthi onolibala noba kuchapter 6 ewe ngichapter 6 wabe udonki enetshekele eziyi-80 zesilivere kuchapter 7 ukhona umahluko omkhulu. UThixo nguThixo othembekileyo njengoba umzana uRus ebalulile xa sifunda onke la mabali kwayengomabali zizinto ezenzekayo bubungqina bokuThixo akwenzayo. Ngoku ungxani olukhulu luyakhula kuthi Thixo kwakhona kanye nje kwakhona yiba nenceba kuthi usigcwalise ngamandla okholo ngokungafihlisi nayo yonke into ukuze sibe sezukweni sizukise uThixo. Oku kwakuyalela kakhulu indoda yayingakholwa yabekwa phantsi kweenyawo emasangweni ngabo bakholwayo baya phaya ukuze bafumane oko babekulungiselela. Ukungakholwa kukhokela ekulahlekisweni ekugetyeni. Ukholo kukhokela ukuba uphume ezingxakini ubone ubuhle bako oko uThixo asilungisele kona. Sibuye apho sijonge khona sishwangathele apho inkosi sikushwangathele nje inkosi inecebo ngabantu bayo nebandla layo inecebo ngosirayeli inecebo ngentlanga kwaye ulithwele kwaye uyakulifezekisa kubo bonke. Ixesha lesiphelo selifikele phezu kwethu singafunda izibhalo ezininzi malunga nako malunga noko kwakhona sonke sixelelwe ngemiqondiso yexesha ngokucacileyo malunga nomprofethi uDaniel. Ibhayibhile yobuprofethi engqalileyo ibhekisela kumaxesha esiphelo kumnqophiso omdala nencwadi esitshileyo incwadi yesiprofetho kumnqophiso omtsha ethetha ngezi zinto. Xa sibhekisa kwinyaniso yobuThixo usinike ukucacelwa ngako oku kumnqophiso omtsha iintliziyo zethu ziyavuya. Mibi zimbini iindawo umprofethi uDaniel ndifuna uyifunda ngoku uDaniel chapter 8 uDaniel chapter 8 apithi uverse 16 ndeva ilizwi lomntu phakathi kweenxweme zeUlayi labiza lathi Gabriel mqondise imbonakalo. UGabriel wayethunywe kuDaniel waxelelwa ukuba makacacise umbono ngako oku wabona kodwa wayedinga ukucaciselwa ngako okwakubonayo. UGabriel cacisa koku umbono ukuze angazitolikeli, ngicacisele umnike ingxelo yoko akubonayo. Verse 17, weza kweli cala ndimikulo akuza ndoyika ndawo ngobuso. Wathi kum, qonda nyana womntu, ngokuba umbono lo usingise kwixesha lokuphela, kwaye siphila kwixesha lesiphelo. Ndiqinisekile ngako oko, izibhalo ezingcwele zithetha ngako. Siyabona kwixesha apho uThixo wabonisa umprofeti amatyeli alishumi embonweni, kwavela ezulwini ingcaciso ukwaziswa koko umprofeti wakubonayo. Sintanda, uThixo akatshintshi ngoku. Usama kwa indlela asebenza ngayo konke kulo hlobo lunye. Uverse 19, wathi, yabona, ndiyakwazisa okuya kubakho ekupheleni kobhavumo, ngokuba umbono uya kwixesha elimisiweyo lokuphela. Asinoye kwiinkcukacha apha, ixesha lesiphelo kuko oko umzana uDaniel wakubhalayo kakhulu kakhulu. Nalapha kuDaniel 12:4, wena ke Daniel wavalele amazwi la uyityhwine incwadi kude kube lixesha lokuphela. Baninzi abakuyiphengulula, kwandiswe ukwazi. Noba uyakholwa okanye akukholwa, abaninzi baphengulile phambi koba kufika ixesha lesiphela, baphengulula bengenakuqonda. Ungafundi ukuba uMartin Luther wayengafuni ukuyifaka incwadi yesitshilelo. Wayesithi le ncwadi yeyantoni eBhayibhileni? Ixesha lalingekafiki ngoko, ngoku lilapha namhla. Siyaqonda oSpurgeon, oRus, oHas, oJohn Has noSwingley, bonke abanye siyaqonda ukuba uThixo basebenzisile eEngland uJohn Has anosuka eCzechoslovakia aye neBhayibhile kuye. Cinga amadoda asetyenziswa nguThixo kodwa ixesha lesiphelo labe lingekafiki. Noba kuseAntedem abantu babehlola, ngoku ixesha lilapha. Siyabulela kuThixo. Inkosi ithe yanika inceba ngenyaniso. UDaniel 12:9 yathi, hamba Daniel, kuba amazwi ayakuvalelwa atywinwe kude kube lixesha lokuphela. Bazalwane noodade, nina nize kuthi abavela kumazwe ngamazwe, sithe ngenyaniso saba nenyhwebo enkulu ukuba sive kwaye singqina kunjalo izinto uThixo azenzileyo kwimihla yethu. Kwaye ndithanda uthathe inkululeko loba ndikuphawule ngoba bendinomzana uBranham ngoDisemba 1962 wandixelela ukuba uyahamba ngokomyalela owenkosi uya eJeffersonville ukuba afumane iinkcukacha nje uba umhlobo enokwenza kumhlobo. Nonke niyazi nge-22 December 1962 wayenombono, wabona izithunywa zesixhenxe zisiza kuye zenze ilifu elikhulu kumfanekiso ofana nephiramidi njengoba uGabriel enokuza kungakhona ikherubhi ngoba zinamaphiko. Uthi ndibone izithunywa zesixhenxe ezinye zintathu enxele ezinye zintathu ekunene zibhabha ngamaphiko azo. Wababona phaa kwintuthuzelo yelifu ukubonile embonweni ngo-December 1962 nge-23 kwaye wayeza kususa i-cockleberry. Kubani uyazi i-cockleberry? I-cockleberry yazikhulisa kakhulu ezibhulukweni zayo. Wehla eyosusa i-cockleberry, ibhere likhokle. Kwakuvakala xa yokususa ibhere lintuntu kwatsho imvakalo ezisixhenxe zivakala nje ngendudumo ezisixhenxe. Oku kwenzeka pha, nonke niyalazi bali. Nge-28 kaFebruwari ngo-1963 le ndoda abo babe noFred Sotman noJean Robin bonke ndibazi kakuhle, bonke babe ngamangqina okubona aba nabo emntlantshone eTucson eArizona. Ndathi ndizawuziyela. Kwenzeka ngenyaniso nge-28 kaFebruwari oku wakubona embonweni nge-22 kaDisemba. Abaprofethi ngaboni bekwixele ngaphambili. Wayepha entabeni wakhawuleza wabona ukuba ibhere lithuntu liyazikhukhumalisa emilenzeni, waya eyokulisusa ibhere lithuntu. Nako kukusenzeka iindudumo ezisixhenxe eziqhabayo zavakala. Ndibonile ndawo mna emva kwexesha benje amatye abe emile, yabona izithunywa zesixhenxe ngokomfanekiselo wephiramidi unxantathu. Wathi ndizibalile ndisuka kwenye icala ndisiya kwelinye. Uthi eyokugqibela apha asenxele kum yayithetha okuninzi kum kunabayi-6. Wanika umfanekiso wabo konke oko ebefana nako. Wafikela kwilizwe elithi buyela eJeffersonville apho uvela khona ngoba ixesha lokutyhila amatyuni asixhenxe lifikile. Emva koko wabuyela ngo-17 yaku nge-23 kaMatshi wathetha ngamatyuni. Zintanda ezi ayizo zinto esizenzelayo ngokuzicombululela kwethu. UThixo unguye nanamhlanje uyazityhila ngendlela emangalisayo. Nabani angadlala inkolo kodwa ngomangaliso uThixo uzityhila xa ejonge ukwenza into. Into athanduye uThixo akayenzi into engenasizathu. Yonke into uThixo ayenzayo inesizathu esinyanisekileyo. Nani niyazi mna bene magazine enzululwazi imagazine ilife ndibona abakubhalileyo koko nalincoko ungaya konke amabandla amahlelo kwilizwe lonke namhlanje bonke bathi sikhokhelwa ngumoya ongcwele abanakwazi tu ukuba uthini umoya kowamabandla abazi nto malunga noko kubhalwe ngakho bona bahamba bezidla apho kodwa apho uthixo akhona kukhona ukuthila kwilizwi lakhe kwaye asinazintloni ngayo simisele ukubeka phezu kwesiphatho sesikhanyiso sibhekisele koko uthixo akwenzileyo kumhla wethu nje kufana kanye nale mihla yethu niyazi kuba uyohane wayekwisiqithi sepatmos sithunywa senkosi sathunywa kuye emva koko wawo ngobuso bakhe kuye kuso sathi hayi mna ndingumkhonzi njengawe umzalwane ungafunda umqolo nje kuko sifunde kwisityhilelo chapter 1 safunda uvesi 1-2 isityhilelo sikayesu kristu awamnika sona uthixo ukuba ababonise abakhonzi bakhe izinto ezimele ukubakho kamsinya waqondisa wathumela ngaso isithunywa sakhe sasemazulwini kumkhonzi wakhe uyohane uyohane zangabone nje isithunywa esasithunywe kuye esasingqina kuba kubheka ngohlobo apha abathwala ubungqina belizwi likathixo owangqinelayo ilizwi likathixo nobungqina bukayesu kristu kwaneento zonke azibonayo uyohane wayibona ngexa into engekenzeki wayengumprofeti kwisityhilelo 22:8 uthi mna Yohane ndingulowo ubezibona ezi zinto eziva xa weva wabona wehla ezokunqula ezinyaweni zesithunywa esabonisa ezi zinto ndawa ezinyaweni zazo ukuba ndiyiqubude kuso sathi kumlumka ungenjenjalo ndingumkhonzi kunye nawe nabazalwane bakho abanobungqina bukayesu qubuda kuthixo kuba ubungqina bukayesu ngumoya wesiprofetho uthixo kuphela nguyofanelwe kunqulo hayi isithunywa hayi umprofethi hayi indoda kathixo xa ngupawulos yayingibona upawulos okanye usilas owayiphaya izinto ezinkulu zenzeka kuncwadi ezenzo bade bayifuna ukubingelela kubo upawulos nomzana wakhe bakrazile iimpahla zabo bathi singabantu njengani nqulani uthixo uyohane wayeungamelekile unqulo lwakhe lubhekise kuthixo kwinkosi kwangapha umzana ubranham athi isithunywa senkosi singangemigama emingamanye amabini kuye ingaba imigama igama emithathu inobude obuyi-90 kuye emibini ingaba mingakanani ungacinga nje ukuba isithunywa senkosi sasiseca kwakhe ngomhla wenkosi ungabona ukuba isithunywa senkosi asimi ubude obungangeenyawo ezimbini kum zintanda kumele sikuthathe njengoba uthixo akwenzayo ukuba kwakhona uBilly Graham kuphela okanye Ora Roberts andibagwebi nakanye usukela ngoJuni lo nyaka kuphele bendivile ngaphakathi ukuba uThixo wayengenabo kuphela. UThixo wayenendoda anokuthi ngenyaniso ayindoda evela kuThixo eyayinomyalezo kweli xesha ukuba ibuyisele iintliziyo zoyise, iintliziyo zabantwana koyise, ubuyela kwimfundiso yenyaniso yomawukhulu abapostile. Ngumyalezo wayewuphethe kwinene zonke iimfihlelo zazifihliwe usuka kuPaulus. Zonke iimfihlelo ezazifihliwe ukusukela ekuweni ukuya kwincwadi yesityhilelo uThixo wenze ukuba zazeke ngobabalo. Kumele sazi yonke into, siyavuya ngakho oko. Kukhona emva koko lo myalezo umkhulu kwisityhilelo 10. Isityhilelo 10 verse 7. Ke ngemihla yezwi lesiqhenqa isithunywa sezulu xa sukuba siza kuvuthela ixilongo, iya kuzaliseka imfihlakalo kaThixo njengoko wazishumayela iindaba ezilungileyo kwabangabakhi, abakhonzi, abaprofethi, hayi kwabavangeli, hayi kwabelusi, kodwa kubakhonzi nabaprofethi. Ilizwi liza kubaprofethi. UAmos 3 verse 7. Inene inkosi ayike yenze into ingathanga iluhlakaza ucwebu lwayo kubakhonzi bayo abaprofethi. Inkosi uThixo ithethile, ingonyama igqumile, ngubani ongayikoyika? Ngobabalo, andingomprofethi kodwa ngobabalo ndamkele ilizwi lobuprofethi. Ndinokufumana elizwini lakhe, ndiyinxalenye elizwi lakhe. Ndiyabulela enkosini ngenyweba enkulu endithenda nayo, kwaye ndifuna ukutsho ngokunyaniseka ndidlulise oko bekushiywe kwathenjelwa kuthi ngako. Cinga nje ukuba thina esithe sazi oko uThixo kwenzileyo, ukuba siyathula, ingaba kokwaze kanjani? Abangazini, abangaqapheli ngenyaniso abanawuthetha ngako. Ngoko ke ngowethu umsebenzi, ngumsebenzi wethu kulowo ixesha eliphele kuye ukuba sibe lingqina. Ngako ko sikubonile sakuva ukuba izandla zethu ziye zaphatha ntoni ngelizwi lobomi. Oku sikuvalisa kuni Jo Yohane uPetrus enokuthi ukuba babe ngamangqina okubona, nathi singatsho ukuba singamangqina, sivile, sinamava ngako kuThixo kwenzileyo ngomhla wethu. Banoyolo abo bakubonayo oku, bakuqaphelayo oku, ukuze babe nesabelo kumsebenzi ogqityiweyo kaThixo. UThixo unecebo, unendlela apho yonke into ihamba ngaloo ndlela yakhe. Banoyolo abo bazivumelayo ukuba baxhamle kumsebenzi wobuThixo. Ngako oko uThixo yangangasikelela. Yaba yinto embi kakhulu uba singathi siphoxeke xa sifikela emgceni. Cinga nje ukuba singazama amandla onke, silungele ukuba siyodibana nenkosi, emva koko singakwazi ukuba sifike ekupheleni. Yaye inkosi ngenza incebo ukuba sihambe naye kude kube sekupheleni ngokwelizwi lakhe. Uza kugqiba ngokwakhe njengoba ethembisile. Ndicinga uba elo lizwe elivela kumprofethi Isaiah 28 okanye 26. Apho athi yena uza kulenza alifeze umsebenzi wakhe, uza kugqiba. Isaiah 28 verse
20.
Yes. Ewe.
Indawo
yesibini ka verse 19 qala. Siqale kuindawo yesibini. Kuthi ukuqonda udaba kube kukhasimla kodwa inene umandlalo mfutshana kuko kunaba nesigubungelo sincinane ukuba azisongele kuso ngokuba uya kusukeme uYehova njengasentabeni yaseperatim uya kuguguma njengasentilini yeGibhiyoni ukuba enze isenzo sakhe esisodwa ukuba asebenze umsebenzi wakhe ongaqhelekileyo. Njengoba kubhaliwe elizwini likaThixo, akho mpostile, akho mprofethi uzawugqiba umsebenzi. Inkosi uThixo uqobo lwayo ihlangule ibandla, iyalakha, iyaligqiba, kwaye uzawuza kwakhona azokumthabathela ekhaya elizweni, usebenzise abakhonzi bakhe ukushumayela nofundisa. Kodwa uza kuwenza umsebenzi uqobo lwakhe ngokwabagxeki. Ewe, likhona ilizwi kuverse 22. Kaloku ke musani ukugxeka, hleze kuqiniselwe ukubotshelelwa kwenu, ngokuba isiphelo siya kufikela ilizwe lonke sisesimisiweyo ke sagqitywa. Ndisivile enkosini uYehova wemikhosi. Umhlo wenkosi sela abaprofethi bethethile ngawo kumalakhi, umhla wesithokothoko, umhla womgwebo, umhla oyikekayo, umhla ovutha njengeziko. Petros uphawulile oko, noPaulus uphawulile oko. Umhlo wenkosi uza apho izulu lizawuba nengxolo enkulu kuya kuza. Intseni zombini, intseni nobusuku ziyeza, zombini ziyeza. Kukhona kwibandla, kukhona ukuguqulwa nokumiswa nokulungiswa nemigwebo le emva koko ibe yimigwebo ezawuhla kweli hlabathi engenabuThixo. Ndizawufunda, ndiyacinga uba kuseSwitzerland okanye iAustralia, ukuba ngomhla inkosi yakugqiba umsebenzi wayo ngawo, inyanga izawukhanya njengelanga ngoku. Ilanga liyawukhanya kasixhenxe ngoku kunokukhanya kwiintsuku ezisixhenxe zeveki. Apho ukukhanya kuyawubakho kusuku. Apho iindaba zithethayo malunga ne-ozone layer, malunga nokutshintsha kwemozulu, usingafunda ku-Isaiah chapter 30 verse 26. Ukukhanya kwenyanga kuya kuba njengokukhanya kwelanga, nokukhanya kwelanga kube kasixhenxe njengokukhanya kwemini ezisixhenxe, ngemini yokubopha kukaYehova kwaphuka kwabantu bakhe, apholise ukuphalusa kokubetha kwakhe. Kuyaqala, seqalile, kwaye kwiminyaka embalwa okufundiweyo ngoku, kwiminyaka embalwa kuyaba yimbali. Ndingomnye wabo baqinisekileyo uba inkosi izawuza kwesizukulwane. Kwaye ndifuna ukongeza koko, hayi ayomeko yakuthetha nam emva koko. Uba ufuna uthetha nam, kungaba mhlawumbi kuselizukweni, hayi kulo mhlaba. Le meko icacile ngendlela ecace ngayo. Ixesha lingoku, imiqondiso yexesha ithetha ulwimi olucacileyo. Inkosi uThixo wethu, uThixo othembekileyo, oyinyaniso, uthwele ilizwi lakhe, uyagqiba kude kube lusuku oluzukileyo lokubuya kaYesu Kristu Nkosi yethu. Oh, iyawuba ngumhlonjani ulowo xa umsindisi wam ayondithabathela ekhaya. Ndithanda uvala ngentetho efunde umzana uPhesal. Ndicele bonke ukuba sizihlole ukuba ingaba senyanisweni na okanye siphambukile. Bona ndiyafunda babizwa ukuba balumkile awu bahamba basuke ekulahlekeni bazenyanisweni, abashiyeka enyanisweni, abashiyeka ekulahlekeni babizwa ukuba ziziyatha. Masihambe enyanisweni sisuke ekulahlekeni, singcwaliswe enyanisweni, bangcwalise ngayo inyaniso, ilizwi lakho liyinyaniso. Abantu kuTesalonika besibini, abantu abakholwa uThixo, Tesalonika wesibini, ngoba bengayikholwanga inyaniso uThixo wabathumelela ukulahlekiso olukhulu baze bakholwe bubuxoki. Aba bathunyelwa inyaniso bangayamkeli, bazawuhamba baye ekulahlekeni. UThixo abathumela ulahlekiso usuka ekuphambukeni baye kokwesibini, okwesibini baye kokwesithathu. Njengoba ukukhokhelwa kwelinye icala usuka kwinyaniso uya kwinyaniso, ekucacelweni uya kwicacelweni, kwelinye icala kuyakwazi ukwenzeka abantu bawe ekulahlekeni baye kokunye ukuphambuka, kokunye ukuphambuka baye ekuphambukeni. Yanga iNkosi ngendlela zayo, sonke isikhokhele, senze izigqibo zethu simazi ukuba ugqibelele ungongcwele, ukuba sinikele ubomi bethu basikhonze iNkosi, siyiphilele kusuka komncinci uya komdala, kubo bonke abaculi, bonke abadlali, zonke iintumekelelo, omncinci ongenantlungu noneentlungu, sikhonze uThixo ngazo zonke izipho, simkhonze ngovuyo. Wabeka phantsi ubomi bakhe ngenxa yethu ukuze thina sihlangulwe nguye, sibeke ubomi bethu kuye, bonke ubomi bethu. Yanga imvana Thixo ingathi isikelele sonke ngathi zayo kwenzeka phambili ngokobutyebi, ngokobutyebi bakhe atshile kuthi sonke umsebenzi awuqalileyo uzawukwenza, kuthi kubhaliwe nguye imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Lo ungakholwayo uza sele egwetyiwe, lo okholwayo unobomi, ubomi bungunaphakathi bukuye uThixo. Udumo nembekwe kuye iNkosi yethu. Asimeni sinike uzuko kuThixo. Siyakubulela ilizwi lakho Nkosi, siyakubulela ngako konke Nkosi ukuba ungenzi kwenzelwa uzuko lwegama lakho. Xa kwenziwe konke Nkosi, kuphela sithi singabakhonzi abangenakuncedeka, kodwa Nkosi sincede ume nathi Nkosi, ukuze sinyamezele nantoni na inokuza. Sifuna ushiyeka simile Nkosi, simile siphaphamile ude uthethe ilizwi lokugqibela. Udumo nembeko, indumiso nokubabazwa kwigama lakho elingcwele Thixo, dala phakathi kwethu into kuze sonke siphakamise igama lakho Nkosi, sikudumise. Wena kuphela nguwe ofanelweyo imbeko, izindumiso, ngoba wenze izinto ezinkulu kuthi. Ukuba awukwenzanga Nkosi, ngubani onokwenza? Silapha Nkosi hayi kuphela uvile izwi lakho, kodwa ngokunjalo ukubulela. Amen. Udumo nembeko, uzuko, ukudunyiswa igama lakho. Amen. Amen.